yogera bulungi, beera muntu mulungi, weekuume bulungi. Tukulira mu bikonge biwanvu naye twakula, twafuka na nkonge kati bangi kwebeesigama. Twakulembeza bugonvu nga maanyi tegetaagisa, no songa twawabanga n'obusungu olw'ebikondo lumu twafunyanga. Mu birala bye twayigaye mwe muli n'obusungu nti bwambwa, bukuwaga nti gendo mulage naye tebukugulidanga bo. No, muve ku bigerogero biri, abatuwaga bye batugerera biri. Mbwe nsekula mirambo nga temuli kuko temuli gwa mwana wo. Zenange nonya mirembe naye nginonya mu mirembe, edembe naye mu mirembe. Beera bulungi, gererenga nyingi, abayogera bangi, obusungu bungi, olwo mutuufu aliwa. Uganda mulimo, yogera bulungi na mutima mulungi, naye muliro tekuzikiza muliro. Gererenga nyingi, abayogera bangi, obusungu bungi, olwo mutuufu aliwa. Uganda mulimo, yogera bulungi na mutima mulungi, by'oyagala bingi, naye muliro tekuzikiza muliro. Endowooza zaawuka, sifuka mulabe, beera mukakamu, bagambe kiyita waggulu. Nze ndi muganda wo, kye ndowooza si ky'olowooza, ememe katale. Olina eddembe lyo naye tefuuka mubi. Ffenna kye tulwanira kimu, bwe bwenkanya n'obuntu bulamu. Ate bwe tutaba bantu balamu, obwo bwe bayita obugwagwa. Muve ku bigerogero biri, abatuwaga bye batugerera biri. Mwesekula mirambo nga temuli gugwo temuli gwa mwana wo. Bw'obanga ononya mirembe, ginoonye naye mu mirembe, kubanga muguno mulembe, tewali kitasoboka naye. Gererenga nyingi, abayogera bangi, obusungu bungi, olwo mutuufu aliwa. Uganda muliwo, yogera bulungi na mutima mulungi, by'oyagala bingi, naye muliro tekuzikiza muliro. Toyomba kakana, seserugane, ebirungi bya mu maaso, tuli baluganda, baba kakana, seruganda. Twagala mirembe, tujifune mu mirembe, fenna tulwanira mirembe, tujifune mu mirembe. Simanyi oyagala mirembe, naye yita mu mirembe. Fenna twagala mirembe, naye tujifune mu mirembe. Ffe tuli bato abalina future, tubeere bagumu ekiseera kijja. Okugumiikiriza kirungi, n'abawangaala balaba bingi. Luliba lumu ofune ku ssanyu, one day, one day. Ffe tuli bato abalina future, tubeere bagumu ekiseera kijja. Bambi, mberamu